Manako.
A katauha whakatau te rangi e tui honei, katau whakatauha te papa e takoto nei, katau whakatauha te mātuku i rarotonga, ko ia i rukuhi a manawa pauroto, ko ia i rukuhi a manawa pauaho, ko ia i rukuhi a ngā morehu i Hawaiki, e pupu ana e wawau ana whakatare wa tū ki te rangi, uhi wero katau mai te Māori haumie, ui e a tāiki e. A koutou kei ngā mātāwaka, koutou kei runga i ngā tihi o ngā maunga kōrero, tainoa atu ki ngā ngutu o ngā awa, tipua. Tēnā koutou whakatōpu maira ki te marae areare tēnei o Manako, tēnei te whakaahuru maira i a koutou ki ngā kōmaru kōrero o te ao Māori. Ka tīma tātu i a Meng Fūn e whakakōrero ane ngā mahi hikareia, ngā mahi tūkino, a kāti ngā mahi whakatumatuma a te hunga kiritea a ki te iwi Māori kia whakamutu atu. Ka rere ki muri aia ko Apere Hamai Edwards e kōrero ana i te āhuatanga ki te ture ki ngā kaupapa here i roto i te e pāna ki te SNA o tira ngā whenua tūpuna o te Māori. Nā ka rere ki muri aia ko Mātai Smith e manawa nui ana e manawa reka ana ki tētahi o ngā tangata hautū e kōrero Māori ana i runga i ngā waka rererangi. Ka mutu katoa tātou kōmaru kōrero i ngā whakakitenga hākinakina Maia Dave Kaere. Enei kōrero katoa i tā tātou pai kōrero o Manako.